Abiriti mchonga vijiti, wezi thibiti siti, wezi thibiti hiti. Master na mwaga biti, njendani kote mtiti. Ama zako ama zangu, misnaga wadui, na cheka cheka kivyangu. Kuja sura mbele yangu, nisi ujinga nyuma yangu. Na kona kabangu bangu, na wacheki tu, una nafasi anga zangu. Wona penda kununa, yula napenda kuchuna. Bas acha setu cheke ajabu, mbona unaguna. Jobu kipanda mshahara, cheka fura na tuna. Na choli kitoka bom, nikunywa na kutafuna. Vicheko vina tawala, huzuni tena hakuna. Na wacheki tu, na wacheki hihihi. Na waangalia, alaf nasema hihihi. Kwani mtafanya nini? Tushindane kwenye fani, tupambane jukwaani. Sisimizi hata tembo, sidharau mpinzani.
Wengine na waangalia tu na wacheki nasema Wengine na waangalia tu na wacheki nasema
Sio mwana ni mtu mwenye laana. Hata umfanye nini atakuona auna maana. Na mimi na watazama huku nina wacheka. Na cheka huku na fieka. Na cheka mnawe wiseka. Nataka japo wanyonge wache kuteseka. Watoto shule peleka utacheka tu. Majungu sio mtaji. Mtaji kipaji changu kinachokidhi mahitaji. Bila kunipa ulaji ni mtafutaji. Sa nyingine ni mwindaji. Mwindaji mwenye silaha. Mwindaji mwenye shabaha. Achana na kasumba zinaleta leta karaha. Kabla sija wacheka kwanza na watazama. Mana cheki hii, jinsi jamii na vyo dhara ufasi na kuke baby. Angalia, wanavyoshindwa kutulia. Wajazoea kufulia, achalia, vomilia, utasalia.
Wengine na waangalia tu na wacheki na sema Wengine na waangalia tu na wacheki na sema
Pale kisemu andamaneni huku dola ichakataza mesha sema kausheni. Na kwa cheki fake MC kama magu nye sanukeni. Unavimbisha tambi kwa shoza hongo nye tambueni.
Au wanaofikiria kuandamana kwa siku ya kesho watapata tabu sana.
Andamana ucheze kichapo mithili ya mbwa koko. Kikosi tunachana loko walu na nabi koko. Hip hop will never die. Hip hop siku zote hai. Wafrika na furai tizedi na wasabai.
Hip hop will never die. Kikosi will never say die. Hip hop will never die. Kikosi will never say die. Never die, because we'll never say die. Hip hop will never die, because we'll never say die.
Kweli, kweli, because we'll never say die.